Anka lidoka vuto. Zachita banjo nzatu. Zaka inali ti ti funo kalandi mamimba monga eve. Ti zaka inali ti ti funo kalandi mikosi monga mi babe ni makalandi kumbi lanzanga monga kavindele ninga chite bwanji kuti nahine hi balance kakali dweka choncho sika bwela tibwele bwele seven zesa mutu kalandi zelu monga bwele kumafunika kuta manga kutungalendi mastata so unse ndinga chitiko mausatuka walala muzi wakapokola na yeva masivenza aka kupeza uku banga kucha yendi bazuka. Zaka inaliti tifuno kalandi mamimba monga eve. Tizaka inaliti tifuno kalandi mikosi monga mi babe niza yamba chabe chechi monga lane vazi mumba kuhita hali yansel mwelani mkupempela koma mchechi papungena badoni kulipila ufuna si ufuna mtiza kufukunyula nangani chani kufana zinali kutaya bola sembe na ine manje ndili monga kalusha wale hako sembe muni yopa sembe ndi maputa ndika kwatila muzungu na vana makalade. Zaka inaliti tifuno kalandi mamimba monga eve. Tizaka inaliti tifuno kalandi mikosi monga mi babe ndipo zonse zikakanga ndizapita kwa chiluwa na hine vantandizi monga maiko sata ndigule motuma nyumba na hine kukavwata ndigule muna fofu hanso ndi toyota achiluwa kantandiza siniza bwede la kumbulo monga zina chita presidenti wa china ipila efe kupeze kana solo anyamata achoncho apeleka mumu folo eh.
Remember where you got it from? www.zambiamusic.net.